yange bikurimu wefumu lyange kati enkute wefumite lindasa zendi mabegawa yesu ndi mugongo gwe abalabe bange betala muka tata wange kwanjuna yesu wange gwetia otali sitambula nkoma wamulisa nenda bekubo ofudde omuntu kati ndawa yesu wange gwetia otali sitambula nkoma nenda bikubo ofudde omuntu kati ndawa ze yalitasanira mukama nonsawula obuchafu bwali bungi kunze naye gwe nosalawo naze eyali afaanana kwenze onfunde feza mukama nkusaba onyweze banjiganya obaswaze nonyimusa nositula nonponya baali bampalula ne bampalula taata nobakoba mukama nositula yesu wange gwejjia botali sitambula nkoma wamulisa nenda bekubo ofudde omuntu kati ndawa yesu wange gwejjia botali sitambula nkoma wamulisa nenda bekubo ofudde omuntu kati ndawa zenazimba kulwazi teriba muyaga gulisula ebyansiba nabikwasa yesu nazungula abango banabaleka bikampala balimbalala yesu zenkuyita jia tata gwamala mufia obesenca waidontikeya alinyaniriza kankuwekeya yesu wange gwetia otali sitambula nkoma